You're my sweet darling. Oh, darling, you're sent from heaven. You're my sweet darling. Mimi ndo chanda we pete yangu mama darling.
EMB Records.
Speaking from my heart, baby, can I tell you my mind? You know you own my heart, baby, captivated my mind. Wendo jua langu, mchana wangu nasubiria. We kivuli changu, popote nawe natembea. We baraka yangu, ndo siku zote liombea. Shika mkono wangu, safari ndefu inangojea. Nipende nikupende, tupendane. Nibebe nikubebe, tubebane. Sent from heaven,
sweet darling.
Mimi ndo chanda we pete yangu mama.
Darling,
sent from heaven.
Ni wewe mucho wanje kumurikira tulimumiza iyo hata bona. Ona tumekutana hadi tukavana, tukapendana hadi tukafanana. Miku kupenda ndo yangu taswira. Hi sweetie sweetie, fasi tuwe na subira. Malezi yako bora, pia yena nifaidi. Yana nifanya kujihisi mwenye bahati. Nakupenda sana unajua dali. Mimi na wewe kama pete na kidole. Pete na kidole.
Sweetie darling,
darling, darling, darling,
darling.
Mwinu mo samarira.
Sweetie darling,
beka nguhu mutima. Uhuru kundo nguhu murira.
Darling,
roho yangu. Ni bahati na sarapi. From Nairobi to Bucha. La 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 da 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 da.